Paul Maker on the beat.
Nimewaka na we iko live, yeah. Sexy na we tuko live, yeah. Uje mageto on time, yeah. Uko na msela ni safe, yeah.
Kako soft, yeah. Uko vele vele ni tarost, yeah. Bili kuwa moja yoni rust, yeah. Wate ni kufute kama brand, yeah, yeah, yeah. Nia sibarini, sibarini, nisiwe kidolo. Mia watu jiki, 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 mpaka moro.
Kwangu unga tela, 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 eh. Sita mega kisela, sela, 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 eh. Nita kufisha shela, 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 shela. Nita manana jino.
Don't know sha, don't know sha. Don't know sha, don't know sha.
Kadogo laka menshika wezi kwa mini mlume nimekamatika. Katoto kama ni soundi mchicha. Walopita likuwa safari kwako nimefika. Moto mepata bakuwaka. Nifanyishe mikazi hata nkichoka chaka chaka, chaka. Wakisema umenloga wembie mito napotaka. Nipelekeshe mama la mama kuna talaka. Nipuputishe mipunga yote na aduka juu. Kila kitu changu chako banchuka tu. Kione shimako ipo chini na ivute juu. Hata saluni ukitaka tunaibuka tu. Tuto kike shepu ya nini nidhamu. Fanya yote ila sikose kinyama cha hamu. Katikati ya chungu sindo waga kuna tamu. Kwenye chupa nimekwaje sasa yani wanadamu. Na jidondosha.
Don't know.